fe abagalwa
abato tulaba
tuli nesanyu lyansoso
olwalero bami
oh amasanyu nga gatubunye
gatubuze bibya
kujja kwamme olwalero
mwe mumaze tugumya
baba nataba wejjere
bawulira oluzi
wamma tusigambe ozabulamu
bwetuzanye tusubwa
kyokka bwobanga otugeya
kituluma okamala
jangu gye tuli otwatulire
tetulina taku
oh ate bwoba totumanyi
nga tonna batwiga
effe lukwata bowulira
era kitasiga
okwata kujjida kwata kujjida
kwata
kujjida kwata kujjida
kwata kitasiga
bannaffe abaagalwa
abatotulaba
tulina essanyu lya nsuso
olwaleero bami
oh amasanyu nga gatubunye
gatubuze bibya
kujja kwamme olwaleero
mwe mumaze tugumya
baba nataba wejjere
bowulira oluzi
wamma tusigambe ozabulamu
tetusanye tusubwa
kyokka bwobanga otugeya
kituluma okamala
jangu gye tuli otwatulire
tetulina taku
ate bwoba totumanyi
nga tonna batwiga
effe lukwata bowulira
era kitasiga
kwata kujjida kwata kujjida
kwata
kujjida kwata kujjida
kwata kitasiga
kwata kujjida kwata kujjida
kwata kitasiga
kwata kujjida kwata kujjida
kwata kitasiga
oh bambe baza bajirimu
abasanyu sokamala
abonja kubatula sibakise
tutosanye pasuwa
uyo katende gola baku omesa yimba bulungi nakamala
tusanye pasuwa
ate kasozi oyo gowulira wamayimba bulungi nakamala
tusanye pasuwa
noyo kiri owatu mulina wamazanya bulungi nakamala ate sisiri oli yenaku nagwayimba bulungi nakamala amani basudde gowulira basudde ayimba bulungi nasanyusa ate ne kanyika oyo gwolabako wamagona besi neyitamu noyo kulesi tumolina ugomagona bulungi ku ndongo ne rubega oyo gwolabako rubega kuma bulungi ku mulyango ate ne kizito oyo gwowulira kizitakona jazi nasanyusa era nekuludde ne tumolina kuludde nazanya bulungi nakamala ate monze makumbi gwowulira makumbi ayimba bulungi nakamala era noli muyomba gwolabako bazanya bulungi nasanyusa ate ne nasuna gwowulira ayimba bulungi nakamala ne nabiryo yogwolabako wajazanya bulungi nasanyusa ate ne nakatoli gwowulira nababa bulungi nakamala era noyo keti bwayi muto ejazanya bulungi nasanyusa era ne namande gowulira namande ayimba bulungi nakamala ate ne rijjali oli gwolabako naye nazanya bulungi nakyamuka baana balungi ddala ddala wamma bayimba bulungi ne bakamala ne nasamba gowulira nasamba azanya bulungi nakyagala ate noli mukibi gwolabako wamma azanya bulungi nasanyusa era nezuba yiri tumulina naye nazanya bulungi nakamala noli mayanja gwolabako naye nazanya bulungi nakyagala kwata kujjida 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 nesemakula tumulina bali mwayimba bulungi nakamala yoka baana balungi ddala ddala ne bakamara
Tulisanye Pasqua
Kwata kujida, kwata kujida
Kupanda kita sida
Kwata kujida, kwata kujida
Kupanda kita sida